99.1 Wanangu FM.
And kama nilivyokuambia mwanzoni, imekuwa siku ya kihistoria. Wapenzi wa burudani wanaosikiliza Wanangu 99.1 FM. Nikuache na message moja tu today. Usichukue sifa za Mungu. Nitarudia tena. Usichukue sifa za Mungu. Tukutane tena kesho, same time, same place, Mungu akipenda. Have a good day. Bye bye.